wanna tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play when say you go with say. Rap it with any man skill, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah. Yala nilikuwa tipsi, yeah. Ulimwagika pisi, yeah. Maradhi peke ndo yangefichwa. Uzuri wako umenija kwa kichwa. Nikazikumbuka tipsi, yeah. Unavonga tangata lipsi, yeah. I know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Manipa mitihani, natokea nchi ya gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Poza kujikata, unavyo vaa, univyo kaa, kaa, na bala. Toma superstar, mashindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, ndani ya ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi